Baby, unajua mimi ndo kivuli yako yani. Yani skiza. Baby, baby. Ah. Baby. Baby. Baby, nimekupa kwako pia. Nimeona wengi. Baby, kuja na wenzako sina. Usiseme mengi. Baby, vita kwako shakoma. Unakaa kwingi. Baby, moyo wangu wakoma. Na uchunge baby. Baby, nimeona nyingi roho. Ila zenye choyo. Baby, nipe moyo wako ria. Ni utunze pia. Baby, baby, baby. Baby, 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 baby. Baby, nimefika kwako dea. Sinikazie. Baby, nipo nyuma yako sikia. Hebu tia koma. Baby, hebu pia tasoma. Tujenge bomba. Baby, 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 baby. Baby, baby, no, baby. No, no, Zanze usilie. Slow, slow, slow. Kam tuende ocha. Na umejificha. Nishapata preacher. Umepata picture. Today na future. Play your guitar. Najifanya trickster. Jasho imepita. Fast unajua. Nimelelewa shida. God anajua. Na dusty kwa pua. Penzi za jua. Nipe mwezi ndajua. Lavi davi najua. Ile promise yangu. Ndakuwa nawe mvua. Come to red love. Usiangalie nyuma. Kuja okay enough. Bado na nichuna. Chungu kama siafu. Nimezusha nyafu. Come jishikilie. Nimekufa kwako. Come nishikilie. Nimezama ndani. Nifanya mini lie. Wengi ni mapocha. Amini mi mmoja. Nikikalia kiti. I be your soldier. Niko keja nimengoja. Kwa simu kumteja. Nimepata picha. Edoka juja. Baby, baby, nimekufa kwako pia, nimeona wengi, kuja na wenzako sina, usiseme mengi, vita kwako shakoma, unakaa kwingi, moyo wangu wakoma, na uchunge baby. Nimeona nyingi roho, ila zenye choyo. Nipe moyo wako dia, niutunze pia. Baby, 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 baby. Baby, nimefika kwako dia, sinikazie. Nipo nyuma yako sikia, hebu tia koma. Yako pia tasoma, tujenge boma. Baby, 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 baby.